tumebatika kuiona leo, hacha tufurahi leo. Hakuna ijuae kesho. E bwana we, kuzimu nafikia kuna mateso. Tumie leo, sije ukafa kesho. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Napenda basi leo, fanya sana. Kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji, washa. Kama kuna wavutaji, nataka twende, chapa kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha,
hamsha, popo, hamsha,
hamsha, hamsha, hamsha,
hamsha,
hamsha, popo, hamsha.
Umekopa leo, nipe kesho ya nini? Kikuachia leo, tengia mitini. Baby, tumekutana leo, tumependana leo. Kama vipi na tumalizana leo. Eti una malengo, na yajua malengo wewe. Akiza vyombo, ukishiwa chapa mwendo. Eti unawaza mjengo, utazikwa na nyumba wewe. Tumia pesa ilu kifo wache pengo. Kama unapenda pombe basi leo, kunywa sana. Unapenda basi leo, fanya sana. Kama we mcha Mungu basi leo, sali sana. Si wazee wangano tuko macho toka jana.
Mwaga pombe, mwaga maji, washa. Kama kuna wavutaji, nataka twende, chapa kilaji. Malizane leo ya kesho ni ya mumbaji.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha,
hamsha, popo, hamsha,
hamsha, hamsha, hamsha,
hamsha,
hamsha, popo.
Shabiga mshindo, kini kazi ya delivery wezi tingo.
Hamsha,
ni mida ya mawindo. Echi unavoweza geza na malingo. We want them.
Oyo, oyo, oo, oyo, oyo, oo.
Hamsha, 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 hamsha,
hamsha, popo, hamsha,
hamsha, hamsha, hamsha,
hamsha,
hamsha,
popo, hamsha.
Oh yeah. Kama umebahatika kuiona leo, basi hakikisha kila kitu unamaliza leo, sababu hakuna ijuae kesho. Are you awesome? Hili ni onyo. Hii haiuzwi chini ya umri wa miaka 18. Inaitwa weka mbali na watoto. The two boys in the building. It's the 9-6
Nation, nation.